Ginger Brian. Goodness, just now I just imagine as I join now. You want me to want to tell you, car. You pagal o kuvaruli ne chabuli katimbuli mbera gamba ye. Now I just imagine as I join now. You want me to want to tell you, car. You pagal o kuvaruli ne chabuli katimbuli mbera gamba. Yakwagalanga tonna makuba omukama era gamba takawanga ko kukola nayo mutima go atogutadde walala ago malala mikwano jikulabye wanongozaliddo yate aliwo gwe mukutondebwa ani abasinga olugelebo gwe okulumanya byonna byoyagala mukama yabirina ezadde lyosaba n'omukisa yagaba mwekwate mwewenga yagamba wali kululwa mikwano gidduka bw'obanga tolina bw'ofuna gisembeza zizinayengeza mikwano bwe gityo ejensi gyo girekulira naye ye mukama yagamba wali yoyo yakumanya era gamba libaabo bw'omwekwata yoyo w'omukwana taiwa nawe giribanjigeze jonna yo w'omukwana talichuka yakwagala okubaluli ne jebuli katimbuli mbera gamba ye nawe giribanjigeze jonna yo w'omukwana talichuka yakwagala okubaluli ne jebuli katimbuli mbera gamba ensi n'ebigirimu mpawo nyinibyo chovola bwe tufa tubirekawo zaabu ne feza mutali katonda ebyo byoya byanswa tukulimbiza mikwano gikulimba emitimami yabanga gikwenya naye mukama taiwa abeera n'ekigambo kye bwagamba kyezadde liryo nga kuwa bwagamba obugaga bubona ofuna abo obugumba ne bazaala abalema ne batambula sitaani kwosinza tagaba bulamu tyobugaga obubwe bwa kiseera bwa mukama bwobubeerera bwa kisa nawe giribanjigeze jonna yowomukwana talichuka yakwagala okubaluli ne jebuli katimbuli mbeera gamba ye nawe giribanjigeze jonna yowomukwana talichuka yakwagala okubaluli ne jebuli katimbuli mbeera gamba ayagala kimu kumumanya nti yafuka era ekisa kye kimala mukama kisa gwagabawo kutali buyinike nga buli bujja buli omu amusembeza ebirungi n'agaba yoyo yo yabeerawo ng'abalala badduse buzibu nakumya nakuwa essuubi ly'enkya mukama okubaawo kwo yaliye kyoli yaliye yadde emikwano gyakuleka ye teyadduka kyekyo nawe giribanjigeze jonna yowomukwana talikyoyo yakwagala okubaluli ne jebuli katimbuli mbeera gamba ye jebuli katimbuli mbeera gamba nawe giribanjigeze jonna yowomukwana talichuka yakwagala okubaluli ne jebuli katimbuli mbeera gamba ye nawe giribanjigeze jonna yowomukwana talichuka yakwagala okubaluli ne jebuli katimbuli mbeera gamba ye.